babo ishia
Konabo, konabo
Natuma salamu kwa exi wangu Alivoni ya chali tamba sana kwa shemeji zangu Na tena alitabiri sitompata kama ye Na tena nitajuta wachana na ye Sasa mashemeji na watuma mwambieni uyo mwenzenu Ache kunisumbua kila siku kwenye simu Sasa mashemeji na watuma mwambieni uyo mwenzenu Deni jambaja mungine fikishie ni salamu Oh, penzi jipya limekolea Mwenzenu napendwa acha nini nenepe Bila kuficha tunaenda nae Exi wangu pole pole yako Penzi jipya imekolea Mwenzenu napendwa acha nini nenepe Bila kuficha tunaenda nae Exi wangu pole Mwenzako mia
I enjoy
Na jinenebe
Na enjoy Na enjoy
Mama Mwenzako mia
I enjoy
Na jinenebe
Na enjoy Na enjoy
Mama Entertainment Oh oh Yeah Uma, kama ni treni, dorisha fika kigoma Kama melisha fika bandarini, tuisha shusha nanga Minatamani tunge juana, kabla hata sija umizwa Na mapenzi Sasa mashemeji na watuma, mwambieni uyo mwenzenu Ache kunisumbua kila siku kwenye simu Sasa mashemeji na watuma mwambieni uyo mwenzenu Deni jambaja mungine fikishie ni salamu Oh penzi jipya limekolea Mwenzenu napendwa acha nini nenepe Bila kuficha tunaenda nae Exi wangu pole pole yako Penzi jipya limekolea Mwenzenu napendwa acha nini nenepe Bila kuficha tunaenda nae Exi wangu pole
Na
jinenebe
Na enjoy Na enjoy
Mama Mweza kubia
Na enjoy
Na jinenebe
Na enjoy
Na
enjoy
Mama Mama
To the foundation of the music